fait des sous. Elle dit fait des sous. Et bah, ma matière pour papa, ma fou. Et bah, ma fou, papa. Et donne. Et bah, va.
Kobisi call, kifuna ningibizela ugone. Kobisi call, kifune zongifundisa ivosho. Baphemi zoli, bafuna ukungibekela umbono. Sorry bebe, ngifune zongifundisa ivosho. Makoba matolo bafulisekele bangikhumbuza izolo. Ngenge nevodka maqina matolo uzobhekisa izolo. Kuzana umhlolo, ngiphethe imbali enhle ngiskimu maskandi. So ngicingisa ikhona, nonke kule rondo sofuna ozolithola. Shayani ivosha, wena koloza uzophuma ngehoke. Kuyosaphaka isikophu, bophuza uqekeqe uzobhema uzokhohlwa. Lesi sikorobho sengiyabajikijela sengiphethe impokodo. Kwinini isikokodo, shisani impepho socela kokhokho. Laba bangazi, makushonile anginankinga ngizongcwaba. Kuyoqala ubumnyama, kuyosondela ibhadi, kuyochitheka igazi. Ngapha ngivalele, ilanga liyashisa, bangigqokisa ijazi. Akekho ozongitshela, ngiyababonisa. Akekho ozongimela, bathatha amachansi. Sengibuye ngempela, bomrepha ngiyantshela. Baleka ngiyantshela. Sengiphethe ikhandlela, sengibuye kwesibili ngiyantshela. Ngizongena ngempela. Nini simemeza isuku, abafuna ukuvula ibuku. Abanye ngiyabatshela bathi thula. Iwide enyinto ayithula, kwagcwala amaphuza, kwachitheka igazi. Kobisi call, ngifuna ningibisele ugone. Kobisi call, ngifune zongifundisa ivosho. Baphemi zoli, bafuna ukungibekela umbono. Sorry bebe, ngifune zongifundisa ivosho. Kobisi call, ngifuna ningibisele ugone. Kobisi call, ngifune zongifundisa ivosho. Baphemi zoli, bafuna ukungibekela umbono. Sorry bebe, ngifune zongifundisa ivosho. Baphinde bagcwala abasebenzi laba banamali. Sekufike nenkani kubi nokuphi basale bekhala. Ngizondela usisi wakho akusho mina isizulu esithi sibali. Khayoni anyanisi kodwa ngikhalisi kwamasimanzi. Sebethi ngichamile ekhala umaqala. Baphatha amakhakhulu esangijimi ngeke ibaleke fasi ibhande ngiphethe umbhoko. Ngongisa ngibhema izona. Ibhosho bhema izodumu usehlathini ujomosona. Ubonto ngale ngoma laba basihayela inkondla. Mandela eboxini laba basibulalela umnotho. Basibekela umboni intrasti nochase kuphela umsoco. Bathelile sona ngamakungesama bakhanda udaka. Uye ngamandla ngiyachitha le gazi ngifuna imali. Abangangisabi ngibhala ubusuku nemini. Ngikhathala ufuna abangalazi bedlule manje lapha ngisala. Kahleni bo wafala umnyanga ngibona baba sani bo mkhuseni lo esebusika. Ngisebenzisa isilo sengubo ngibambeni bo. Uyadelela uze uhambe ngaboni lo. Angikwazi ukuhluleka ngabamba imike kumele ngibangene. Naye nimtshele kananyawo angeke azangimele. Vulisekele qala mina ngibaflowele ngibangenele. Imina omdala ngibakhansele bayangilandela. Intwana zami lezi ngangimele akekho ozongitshela. Biza baye nabo ngibatshele zenza unjandini. Thinte ngizokuyisa edustini mina nezami sasakho basivalele mina. Ihlomi yempini baqala umona labo swayini. Bhema inkantini bona ngathi basemkhathini basemafini. Baqamba banga basemhlabeni ngiyatrepa manje. Umuntu kunyule ekudibeni thatha le five iqede ngizokushaya ngempama. Kobisi call, ngifuna ningibizele ugone. Kobisi call, baphemi zoli. Sorry bebe, ngifune zongifundisa ivosho. Kobisi call, ngifuna ningibizele ugone. Kobisi call, ngifune zongifundisa ivosho. Baphemi zoli, bafuna ukungibekela umbono. Sorry bebe, ngifune zongifundisa ivosho. Kobisi call, ngifuna ningibizele ugone. Kobisi call, ngifune zongifundisa ivosho. Baphemi zoli, bafuna ukungibekela umbono. Sorry bebe, ngifune zongifundisa ivosho.